murumva radio ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radio ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yo mu karere turahere kwa Reva Republika Demokrasia ya Kongo, aho ishyirahamwe ry'abanyamurenge ba mu mahanga rifatanije n'imiryango mpuzamahanga irwanya jenoside n'ivangura hirya no hino ku isi, bamaze gusohora itangazo bahuriyeho basaba inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye kongera ibice ingabo z'uwo muryango zikoreramo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iryo tangazo riramagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa mu bwoko bw'abanyamurenge, ritanga urugero ku musirikare wa leta wo muri ubwo bwoko uherutse kwicwa atewe amabuye agatwikwa, nyuma abamwishe bakamurya. Ku murongo wa telefone, Madame Adele Kibasumba kuri muryango mahoro uhuza abanyamurenge muri Amerika atangiye asobanura impamvu nyamukuru yatumye iriya miryango yandika iri tangazo.
Mahoro n'iriya miryango yindi yasinye ruriya rwandiko, twamaganye urupfu rwa Major Joseph Kamizobe, wishwe urupfu rubi cyane aho batemaguye umubiri wiwe ngo barangize barawutwika. Turagwamaganye kuko ubwicanyi n'ubwicanyi bumaze iminsi bubangamiye abanyamurenge hafi imyaka 5 irenga, aho noneho babisha abasivile, ariko aho bigeze batangiye no kwica abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu ngabo za leta. Urumva ko ubwicanyi bw'abanyamurenge bugeze ku yindi ntera. Icya kabiri icyaduteye kwandika rero rwandiko nuko tuzi ko MONUSCO irimo guhindura kongera manda yabo muri Congo, tukaba dusaba imiryango yose ifite uruhare mu guhindura iriya manda ya MONUSCO kugira ngo bongereho andi ma provisions asaba yuko akwiye gucungera umutekano w'abantu b'abaminorite nk'abanyamurenge bamerewe nabi muri Congo. Ikindi ni no kongera ingabo zabo ahantu henshi higanje abanyamurenge kugira ngo babe bacungere umutekano. Abanyamurenge bamaze gusenyegwa ahantu hose aho batuye hafi bice 80 birenga ku ijana, hose havuye abanyamurenge basigaye bari ahantu hamwe nko mu minembwe, bake mu bibogobogo, bake cyane iriya za Gahororo no mu bijombo. Aho hantu hose hari higanje abanyamurenge batuye bisanzuye, ariko kuri ubu bose bari ahantu bita mu ma IDP camps cyangwa internally displaced camp, aho badafite protection iyo ariyo yose. Rero niyo mpamvu turimo gusaba ko imanda nshasha ya MONUSCO ikwiye gushyirwamo provision ziproteje abanyamurenge, kandi bikaba biri no muri manda ya MONUSCO kuko sinzi igisigaye kuko abanyamurenge bageze ahantu bagiye gushira kubera ubwicanyi barimo gukorerwa rwa jenoside muri Congo.
Muri ibyo murimo musaba n'ubundi bimwe muri byo bisanzwe biri mu nshingano z'izo ngabo z'umuryango w'abibumbye ziri hariya muri Congo, ndetse hari naho byavuzwe ko hari abanyamurenge bahungiye aho ingabo za MONUSCO zikorera ariko ntizashobora kubaha umutekano. Niba koko byarabaye, byaba bimaze iki kongera ingabo za MONUSCO muri Congo ku bijyanye no kurengera abanyamurenge?
Urakoze. Ijambo rya mbere, ikibazo tufite abanyamurenge ni ukubera yuko imiryango ya ONU cyangwa se n'abapartenere bayo bita buriya bwicanyi ko ari ubwicanyi hagati y'amoko, mbese abanyamurenge nabo bafite uruhare cyo kimwe n'andi moko. Kandi twebwe siko tubibona, twebwe tubona yuko ibirimo gukorwa ni jenoside, hariho ibihugu, hariho amoko yose yihujije, ndetse na leta ya Congo ifatikanyije nayo moko kugira ngo irimbure abanyamurenge. Rero kuvuga ngo MONUSCO iyo cyane ntishoka itabara kubera ko ibona ko abanyamurenge nabo bagwana n'andi moko, kandi siko bimeze. Turashaka yuko babona ko batahura ko ibirimo kuba ku banyamurenge ni jenoside, barabangamiwe kurusha andi moko. Yego, boba barimo kwigwanaho, ariko mu by'ukuri ni abasivile, ntabwo bashobora kugwana n'amoko n'ibihugu byose zivangiye hariya muri kariya karere, ndetse na leta yacu nayo ikaba ifitemo ukuboko. Rero MONUSCO itegereza kumva ko abanyamurenge babangamiwe, niyo mpamvu itazitabara ko yumva ko bameze cyo kimwe n'andi moko turwanye hariya muri Sud Kivu, kuko urwango rumaze kugera kure kandi biragoye gutangira kugabanya urwango mu bantu bamaze rumaze kurenga hariho nabantu babikora bamwe nabo abanye politiki hariya muri Sitkibu mu rwego rw'igihugu nabantu bazwi kuki batabafata ngo babafunge cyangwa se babasanctione kuko barimo gutuma abantu bapfa kandi bakicwa nabi.
Muri ibyo ngibyo uvuga byo gufatira abantu ibihano mwasabye Amerika n'umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi gufatira ibihano abafite uruhare mu bikorwa nk'ibyo nk'uko warumaze kubivuga. Mwaba murimo musabira leta yo konga ibihano?
Turasaba yuko abantu bari muri guverinoma ya Kongo barimo gukora guverinoma barimo gukora buno bwicanyi bakwiye guhano kandi barahari benshi. Major Joseph Kaminzobe yari ari kumwe n'umukuru wiwe umukuriye mu buryo bwa gisirikare yari ari kumwe n'abandi bane babaherekeje nabo ba gisirikare bamukuramwo abandi baragenda imodoka ntago yigeze ipegwa n'amabuye yagiye amahoro bashikiyo bagiye ariko wabasigaramo baramwica. Hariho abashinzwe inzego za leta muri kariya karere bose baraho ngaho ntacu bakoze kugira ngo baramire umusirikare ukorera igihugu kugeza n'ubu ngubu inzego za province za Sud-Kivu ntacu ziravuga ku bwicanyi bw'uriya mu major. Hagati aho ngaho mu mezi ashize n'imyaka ishize hakomeje kuvuga ama hate speeches ava ku bantu benshi bakora muri leta cyangwa se bavuga ari kijana hariya muri Sud-Kivu ndavuga nka Bitakwira wari wahoze ari ministre hariho Martin Fayulu warimo wiyamamaza ngo ayobore igihugu hariho abasirikare bamwe bakuriye inzego zikuru za FRDC hariya muri Sud-Kivu General Muhima na Mondo abo bose tubasabirije hano kandi si hariya mu minenge honyine babikoze si muri Sud-Kivu honyine babikoze n'ahandi henshi bagiye baba cyo nk'abo bantu kuba leta ya Kongo ikibafite mu nzego za gisirikare urabona yuko hari akagambane no ku nzego zo hejuru z'igihugu bakwiye gushyiraho pression igihugu cya Kongo kugira ngo kirengere abanyamurenge cyo kimwe n'abandi bakongomani bose. Perezida ntacyo yigeze abivugaho ndetse na guverinoma yiwe ntacyo yabivuzeho niyo mpamvu tukubwira yuko aho bigeze abanyamurenge barimo gukorerwa jenoside aracyari umubyeyi aracyafite kugira icyo yokora kuko n'ubundi aracyari ku butegetsi rero niyo mpamvu rimwe na rimwe tuba twarenze inzego z'igihugu tugatabariza imiryango mpuzamahanga kugira ngo igire icyo yokora igire icyo ahariyo yonarengera kuko iriyo irakora cyo kimwe n'ingabo z'igihugu za FRDC MONUSCO igize icyo ikora hari icyo tworengera kuri ubu ngubu abantu bamerewe nabi cyane.
Madam Adele Kibasumba, reka ngushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze cyane Jeffrey.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC n'umwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Basuhuje kandi tubaha ikaze mu kiganiro kuri uyu munsi aho muherereye hose amahoro y'Imana abane namwe mwese mudukurikiye muri kano kanya kuri Radio Ijwi ry'Amerika ivugira ku 104.3 FM. Iki kiganiro mu gitegurwa n'umuryango Ejo Eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikro muri studio mugiye kubana nanjye Doris Mugisha fatanyije na mugenzi wanjye
Christian Uyisabye.
Nguhaye ikaze mu kiganiro cya none.
Urakoze kumpa ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nizere ko umeze neza.
Yego, meze neza cyane. Nizera ko nawe udukurikiye aho uherereye hose umeze neza. Bakunzi bacu tugiye kuganira ku ihohoterwa rishingiye ku mitungo rikunze kugaragara mu muryango nyarwanda. Hari uwakwibaza ati se ihohoterwa ni iki?
Ihohoterwa ni ijambo rikoreshwa mu gihe umuntu akoreshwa ibyo adashaka ku ngufu cyangwa ku gahato. Ihohoterwa usanga rigiye ritandukanye aho twavuga ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ihohoterwa rishingiye ku mitekerereze ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku bifatika cyangwa imitungo.
Nibyo koko mu muryango nyarwanda hakomeje kugaragara ihohoterwa rishingiye ku mitungo ahanini riterwa n'amakimbirane aba mu muryango hagati. Mu kiganiro cya none rero muraza kumva ubuhamya bw'umwana w'umukobwa waje kubura ababyeyi be bituma ajya kubana na nyirasenge. Ubuhamya bwe agaragaza ko imitungo yari ababyeyi be mu gihe amaze gukura ariko ntiyahabwa imitungo ye cyangwa se ntiyagira uburenganzira ku mitungo yasigiwe n'ababyeyi be. Christine, urumva ko ikiganiro cy'uyu munsi abantu badakwiye kugicika
cyane rwose nta kujya kure. Muri iki kiganiro turaza kumva ibitekerezo by'abaturage kugira ngo twumve icyo batekereza ku ihohoterwa rishingiye ku mitungo.
ikaze nanone mu kiganiro ejo ikiganiro gitegurwa n'umuryango w'urubyiruko ejo yose eko ingingo y'uyu munsi turi kuganira ku ihohoterwa rishingiye ku mitungo usanga rikorerwa abana bataruzuza imyaka y'ubukure aho usanga iyo abuze ababyeyi abagiye kumurera batamuha wa mutungo wasizwe n'ababyeyi be mu gihe amaze kuba mukuru reka twumve ubuhamya ubwo umwe mu bakobwa witwa Clarisse Uwase wagizweho ingaruka turagaruka mu kanya
Kinitwa Clarisse dutuye Rulindo umudugudu wa Rwayi tukimara kubura ababyeyi twagiye muri famiye njye nabaga kwa shangazi ariko nabayeho nabi cyane narakubitwaga narahohoterwaga cyane hari n'igihe cyageraga nkaba nakambara imyenda y'ishuri idafuze atari uko haruza isabune ahubwo ari ukubera ko batanyishimiye noneho nyine kwiga nigaga nabi nkataha nkakora imirimo ivunanye nkafura nkakora imirimo myinshi nkabura umwanya wo kuruhuka
Clarisse ufite imyaka ingahe
cumi n'umunani
twagira ngo tubwire none se ababyeyi bawe bamaze gupfa ni ibihe bibazo wagiranye na shangazi wawe ni ibihe bibazo mwagiranye n'umuryango
papa akimara gupfa nyine shangazi yakurikiranye amafaranga yakurikiranye urubanza rwa papa noneho haza amafaranga y'imazumarira
papa yarishwe n'iki
yarishwe n'impanuka haza amafaranga miliyoni icyenda n'igice ntabwo tuzi irengero ryayo ubwo twarakomeje tujya mu buyobozi ubuyobozi buradufasha bamaze kudufasha bahamagara shangazi bamubaza ukuntu byagenze we yemera ko azadufasha akatwubakira inzu yamara kutwubakira inzu no muri iyo minsi tutari twabonaho kuba bakaba badukodeshereza rero nyine twaragiye turibana njye na musaza wanjye tubaho nabi kuko twari ducumbitse hakabaho ngaho tuburaye tukabwirirwa shangazi nyine akirirwa aransereza aransebya mu bandi bana ngo ndicuruza ngo ndindaya ariko ibyo ntabwo byigeze bibaho gusa nyine yaransererezaga tukabura ibyo turya akavuga ko ari ibyo twitwaza ngo ndicuruza kugira ngo tubone ibyo turya kandi mu kagari yari yemeye ko azajya duhahira muri ibi byose rero nta kintu gikora we nyine amafaranga yazaga akavuga ngo araturira akaba yayakoresha ntitugereye n'amafaranga na make tubonaho ntatugurira imyenda cyangwa inkweto n'ibindi bikoresho
amafaranga yabaga avuye
hari amasambu yo muri famiye nyine y'abanyamuryango baragurishaga uruhare rwa papa nta kintu baduhagaho ntabwo baduhaga yavugaga ko aturira kandi agomba kuyakoresha
ese niyo ngaruka noneho byabagezeho
oke twari abahanga mu ishuri kubera nyine ibibazo dusubira inyuma cyane noneho akarirwa n'adusebya urumva ko yaradusebyaga ngo turi indaya mu bandi bana nyine tukumva dufite icumwe kubera n'ukuntu batubeshyera tugahora turira tubabaye tutishimira ngo twakisanzuraho
ese haba hari inzego zabafashije muri iki kibazo cyane
ubuyobozi bwaradufashije ubungurana dukodeshereza bari no kudushakira ibikoresho by'ishuri
noneho ni izihe nama wagira ababyeyi bagifite iyo myumvire y'uko bagomba gukandamiza abana cyangwa se guhohotera abana bashinzwe kurera mu gihe bafitanye isano kandi abo bana barabuze ababyeyi
inama nabaha ni uko barekera aho ngaho kuko ntabwo ari byiza urabona umwana mutoya ukamufata ukamukoresha imirimo ivunanye ibyakagombye kumutunga ntabwo ari ngombwa inama rero nabaha babireka ahubwo bagafasha abo bana kugira ngo abo bana bashobora gukura bakaba babituye ineza yabagiriye
reka tubanze twihanganishe Clarisse wahuye n'ikibazo cyo kudahabwa imitungo y'iwabo mu gihe ababyeyi be bitabye imana atarageza ku myaka y'ubukure
nubwo abana basigaye bibana kugeza ubu ngubu Kaneza Claudine ubabereye nyirasenge wavuga uburyo yabafasha akabarira ndetse akanavuga ko bishoboka ko hari uwabagiye mu matwi akabashuka igihe bamaraga kubona amafaranga ya se y'impanuka
bo abana nabazanye 2014 mu kwezi kwa 12 wa Pawe yaramaze gupfa rero nyine nibwo nabazanye ndabarera ariko mu kubarera kwanjye nta kibazo cyari kirimo ko nabarabisengeneza wanjye ubundi nta wundi muntu wari kubarera kuko twari twarasigaye bafite abana batatu nyakugenda yarapfa kugira ngo mbere ko abana tubabona umuryango ndabarera
abo bana ni inde nande
ntabi neza keje wose karabizi
noneho nyakwigendera yari yazize
ubu tunyine Imano zaimo doki yawana na wazanyo riba toya. Basi shuriza na mnishuri kukua wali ya gawo. Nara wazanyo mbashira muna kwa wadata anu. Kamiza na mwada kwa anda chumi ni. Kuriyero, nara wali zaku. Haa, chenipa yu kwa wala wange. Ndiyayi ndikere, ndiyayi ndikere, mariko. Uundi kumhati wazo charichiri mkono uundi na wana wange. Na huu kandu za chawa, barichara wana wange.
Na nubura chawa kunda.
Chawa nerewe, kusina kwa mawasa ya wange.
Uwona, ikinu chato mnyewa hinduka. Cyangwa se badashaka ko mukomeza kubana byaratewe ni
ikibazo mbona cyatewe n'amafaranga rwose nta kindi usanga ari impanuka bigaragara ko abo bana bashobora kuba barashutswe bakajya mu matwi.
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728 02 832 32 cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Kuba ababyeyi bakwitaba Imana hakagira uwo mu muryango wabo ufata inshingano zo kurera abo bana batarageza ku myaka y'ubukure, hari abatanze ibitekerezo bitandukanye ko mu gihe bakuze bakagombye guhabwa imitungo y'ababyeyi babo basize kuko ari uburenganzira bwabo. Hari n'abandi bavuga ko ntacyo wagakwiye kwishyuza kuko nabo baba barakureze mbese baragutakajeho byinshi. Kumve bamwe mu baturage bo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kabuga mu mujyi wa Kigali icyo babivugaho.
Mugihe akuze ugomba kubimuha kugira ngo nawe ashake imibereho n'ukuntu yubaka urugoro. Byaba na ngombwa ukamwubakira, ukamushyingira, mbese ukamuremera.
Ntabwo ya mitungo yose wayaka kuko baba baragwaye fondasiyo yuko uzamuka nyine bakureze. Ni ukuvuga ngo kimwe cya kabiri cyaba icyawe baba wazamukiraho, ikindi kikaba icyabo bakureze. Ntabwo byose rero babitwara cyangwa nawe byikubira kuko ari aba baragukuye.
Ndi umwana umufashe nkamurera. Ni ukuvuga ngo akagira igihe cyo kuvuga ati njyewe ndashaka imitungo yanjye. Iyo mitungo nayimuha nawe akiteza imbere kuko n'ubundi nanjye ntabwo tuba tuzahorana, nanjye hari igihe nitazajya nanjye nkaba nitabye Imana, nawe ya mitungo ikamugoboka n'abana be yaba yarabyaye.
Ni mu gihe yandeze nanjye ntabwo ryegeza ndera ndi ikimuga. Umurimo narawumufashije wari uhari mu rugo, ntabwo nanone umutungo papa yategeye na mama nanga niyitegeye kukuzamuhaho. Nawumuha kubw'ineza, nawumuha kubw'ubushake.
Uva nayimwaga kubera ko nyine keka cyuko ari myinshi cyane. Kandi ishuri akandera ngo rero ntabwo nayimwishuza agiye.
16 ntabwo nayimuha. Kuko umwana ugeze muri iyo myaka ashaka kugira abakimwira, akagira abakeneye kujya mu bakobwa, akeneye ibiki byose, ashobora kuba yabigurisha, n'ubundi ikibazo kikazaza kigukururuka. Ubwo rero ntabwo wayimuha ahubwo wamwigisha. Niba ari umwana wumva akumva
ashobora no kuba ari n'uwo nguwo udafite umutungo ukamurera, byaba na ngombwa ukanawumuha ahubwo nawe ufite.
Barakoze aba baturage bo mu karere ka Gasabo ku bitekerezo bitandukanye batanze. Ese wudukurikiye birakwiye ko abana barezwe n'abandi bantu bo mu muryango mu gihe ababyeyi babo bitabye Imana ko basubizwa imitungo yabo mu gihe bamaze kuba bakuru, cyangwa se wabareze nawe aba yarayikoresheje mu kubitaho?
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728 02 832 32 cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Bakunzi bacu rero, tugeze muri wa mwanya tuba twarabahariye ngo mutigezeho ubutumwa bwanyu. Reka duhe ikaze mugenzi wacu Christelle atugezeho ubutumwa mumaze kutugezaho.
Murakoze cyane kumi kazi rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, nanjye ndabasuhuje. Ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho none. Ivuga ku ihohoterwa rishingiye ku mitungo rikorerwa abana b'imfubyi. Kaduhere ku butumwa bwa Shyaka Steven uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kabeza, aho yagize ati ni uburenganzira bw'abo bana kuba bahabwa imitungo yasizwe n'ababyeyi babo mu gihe bakuze, kandi birakwiye ko byajya binyura mu mucyo n'abareza abo bana bakabigiramo uruhare ntibinangire. Naho ni y'ukwizerwa Jean nawerere mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe yagize ati mu gihe itegeko ryemerera abana kuzungura ibyo basigiwe n'ababyeyi babo iyo bitabye Imana kuba bakwishyuza mu gihe bamaze kuzuza imyaka y'ubukure n'uburenganzira bwabo. Naho Hakizimana Ezekiel uherere mu karere ka Nyamasheke yagize ati njye nakuze ndi imfubyi ariko mfite abavandimwe aribo bakuru banjye bituma tutarererwa mu miryango dufitanye isano ariko nabanye n'abana babayeho gutyo ugasanga imiryango igiye kubarira yangije imitungo basigiwe n'ababyeyi babo. Ati urugero hari umushinga nabayemo w'abana b'imfubyi ku babyeyi babiri, hari umwana wari ufite imyaka 13 twawubanagamo ariko kubera ababareraga babangirizaga imitungo yahisemo ko we nabo bavukana kujya kwirira aho kugira ngo bakorerwe ihohoterwa rishingiye ku mitungo. Ibi ni byo bitekerezo mumaze kudusangiza ariko namwe mukomeje kudukurikira mukomeze mu byoyereze ndakomeza kubyakira.
Amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi Yesu musaruro wahinda umugayo yo kuri nyirayo kandi karembo murwa kakaroshye amagara icyizere watakarijwe biragoye kukigarura umanika agati wejaye wajya kukamanura ukuriri ingazi ibanga ihamya kimena kurumise.
Iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ku ngingo tukiri kuganiraho uyu munsi ni uburenganzira ku mutungo ku bana babuze ababyeyi babo bakiri batoya bakarirwa n'abandi bo mu muryango.
Mu gihe rero bikomeje kugaragara ko hari bamwe mu bana bahohoterwa n'ababarera kuko bafitanye isano rimwe na rimwe bakabagurishiriza imitungo, umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda Crado yavuze ko kugurisha iyo mitungo y'abana biba bitemewe kandi uwabikora yaba anyuranyije n'amategeko kandi ubikoze akaba abifungirwa. Aha kandi akomeza tubwira n'icyo babafasha mu gihe hari abahuye n'iki kibazo. Ni mu kiganiro kirambuye yagiranye na mugenzi wacu David Hitimana.
Kamarakoze nitwa Evariste Murwanashyaka, ndi umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa muri Crado nkaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu.
Evariste, ikaze mu kiganiro. Hari bamwe mu babyeyi bafata inshingano zo kurera abana bafitanye isano mu gihe ababyeyi babo bitabye Imana, ariko ugasanga hamwe ababyeyi badafata ababana neza, harimo nko kuba babagurishiriza imitungo, ntibabishyurira amashuri, bakabakorera ihohoterwa, bagakubitwa mu ngo. Ese iyo abo babyeyi bafitanye isano bakoresheje imitungo yabo nabi bigenda gutemba uburyo bw'amategeko?
Mbere na mbere nuko kugurisha imitungo byo ntibyemewe. Ntibyemewe kuko buriya abo babyeyi baba bafashe abo bana batari ababo ntabwo bafitanye isano mu byo bita isano muzi n'isano iri hagati y'umubyeyi n'umwana yibyariye. Rero nubwo baba ari bene wabo nta sano muzi baba bafitanye ku buryo yatuma ba babyeyi bamurera bagira ububasha kuri ya mitungo. Icyo bakora ni ikintu kimwe, ni ukubacungira ya mitungo y'abana batarageza ku gihe cy'ubukure, noneho abana bamara gukura bakayibasubiza, ariko nta burenganzira na buke bafite bwo kugurisha n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ababikora biba binyuranyije n'amategeko kandi birahanirwa. Ubwo rero kereka iyo abantu bafite uburenganzira bwo ku mitungo niyo babana basezeranya kwigendera yasize umupfakazi, hasigaye umugore umwe cyangwa hasigaye umugabo bitewe n'uwapfuye, usigaye waba afite uburenganzira bwo yagurisha kuri ya mitungo igihe ariko abana batarageza ku myaka y'ubukure. Iyo bagera ku myaka y'ubukure rero nta cyemezo na kimwe yafata ko cyo kugurisha imitungo atabanje kuganiza aba bana, kandi nawe ntabwo yigurisha yose, nayo yemerewe kugurisha ko bitari ndi muri kimwe cya gatatu kuko haba hariho n'imitungo y'aba bana. Rero ababikora ngo nuko ngo bafitanye barera aba bana ngo bafitanye isano ntabwo byemewe n'amategeko, ato baba banyuranyije n'amategeko ndetse n'igihano gifungirwa.
Ese nka Crado haba hari kesi mujya mwakira ku bijyanye no kuri iyi ngingo?
Ngira ngo twigeze kwakira nka kese nk'ebyiri, ariko ntabwo bo bari barayigurisha ahubwo bashakaga kuyigurisha. Kureba ngombwa ko tuvugana n'inzego z'ibanze tubabwira yuko ibyo bintu bitemewe, ndetse tunaganiriza na miryango kugira ngo hatabaho gutandukira bakagongwa n'itegeko kandi mu by'ukuri ari ibintu bitemewe. Mbere na mbere umwana wahuye n'iki kibazo ni ukumufasha kujya mu nzego z'ubuyobozi, ahera hasi mu nzego z'ubuyobozi byananirana bikajya mu nkiko. Ubwo iyo byabaye ngombwa yo kubijya mu nkiko tubaha abanyamategeko bo kubafasha, ariko icyo tubafasha mbere na mbere ni ukubagira inama no kubereka inzira bikwiye kuba binyuramo no kubahuza n'inzego z'ibanze kugira ngo bagaruze ya mitungo. Uwaba yarayigurisha uwo ari wese ya mitungo iragaruza uko byagenda kose. Inama twatanga mbere na mbere ni ukumenya yuko gusigarana umwana bitavuze kumufata nabi, nubwo yaba atari uwawe. Gusigarana umwana ntabwo bivuze kumugurishiriza imitungo uretse ko utanabyemerewe. Gusigarana umwana no kumufata ukuntu neza nk'umwana wawe kuko nubundi yo bigenze gutyo buriya leta ifite n'inshingano zo kwambura baba bye bamufite inshingano za kibyeyi kuko iriya ni simple adoption cyangwa icyo bita guardianship yo bigenze gutyo rero leta umenyeze muri cyacyo cy'igihugu cy'imikurire no kurengera umwana bafite uburenganzira bwo kwambura ba bana ya miryango ibarere bakabashakira undi marayika munindi ubwo rero numva yuko inama natanga nuko ababyeyi baba basigaranye abana muri ubwo buryo bagomba kwirinda kugira imitungo yabo bakoraho bagomba kwicunga neza neza kugira abana bazakurira bakagira ububasha busesuye kuri ya mitungo
umwana uyu munsi uri kumva iki kiganiro kandi yarahuye n'iki kibazo n'iki kintu wumva yakora kugira ngo abone ubutabera
mbere na mbere umwana wahuye n'iki kibazo agomba kwegera ubuyobozi agatanga akaba yatanga ikirego akegera inzego z'ibanze cyangwa abandi bayobozi bamwegereye noneho agatanga ikirego ya mitungo ikagaruzwa
Mwe mukurikiye iki kiganiro ndumva mwise musobanukirwa n'icyo amategeko abivugaho sibyo se Doris
Niko bimeze cyane ndetse nawe urubyiruko uri kutwumva muri kano kanya ukaba warahuye n'iki kibazo cyo kudahabwa umutungo wari wababyeyi bawe wumvise aho wajya kubariza kugira ngo ugire uburenganzira ku mutungo
Tugeze muri ka kanya twahariye kubageza ubutumwa mu mwara dusangije ku nsanganyamatsiko tuba twaraganiriyeho mu kiganiro cy'ubushize. Aha tugiye kwibanda ku ngingo yagarukaga ku mirimo yo mu rugo idahabwa agaciro. Aho twibazaga tuti se mbona hakorwa iki kugira ngo habeho impinduka mu myumvire ku mirimo ikorwa n'abagore mu rugo ariko kuko itagira umushahara ntihabwa agaciro n'abagabo babo. Ndibutsa ko mu kiganiro twabagejejeho ibitekerezo by'abaturage bo mu mujyi wa Kigali badusangiza icyo batekereza kuri iyi mirimo ikorwa n'abagore mu muryango ariko kuko itagira umushahara ntihabwa agaciro n'abagabo babo banabagejejeho ubuhamya bw'umwe mu muryango wo mu karere ka Kirehe wabashije kubona icyuho mu kudagacira imirimo mu rugo ku rundi ruhande twanabagejejeho ubujyanama bwatanzwe n'impuguke ku cyakorwa kugira ngo imirimo mu rugo ihabwe agaciro ubutumwa mwadusangije ni ubu bukurikira Kabira Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati imirimo mu rugo ikorwa n'abo twashakanye irakomeye cyane. Buri mugabo akwiye guha agaciro umugore we kuko bayikora bayikunze nkaba mutima w'urugo. Naho Nyandwi Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Ndera yagize ati imirimo yo mu rugo iravuna cyane. Umugore aramutse afashe umunsi akirirwa na n'umudamu mu rugo nibwo yabona uburyo imirimo yo mu rugo ikwiye guhabwa agaciro. Naho Niyirora Emmanuel uherereye mu karere ka Nyanza yagize ati impamvu imirimo yo mu rugo ikorwa n'abagore ikwiye guhabwa agaciro iteza imbere imibereho y'umuryango. Icyakorwa ni ugutanga amahugurwa ndetse no gukora ubukangurambaga mu muryango abagabo bakarushaho gusobanukirwa agaciro k'imirimo yo mu rugo tugana ku musozo dusaba Imana Marie Devot twirereye mu murenge wa Murambi mu karere ka Kicukiro yagize ati hakwiye gukorwa ubukangurambaga mu kwigisha abagabo bw'agaciro imirimo ikorwa n'abagore mu rugo ubutumwa bwa none mbuhi ni aha tuzasubira ubutaha
Urakoze cyane Christelle ku butumwa uba wakusanyije. Ndetse tunashimiye abakunzi bacu umwanya baba bafashe ngo basangize abandi ibitekerezo byabo.
Bakunzi bacu rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twaganiraga ku ihohoterwa rishingiye ku mitungo muri iki kiganiro twumvise ubuhamya bw'umwe mu bakorewe ihohoterwa hakavutswa uburenganzira ku mitungo y'iwabo aho yadusangije ibyo yakorewe n'icyo ubuyobozi bwamufashije twanumvise ibitekerezo bitandukanye by'abaturage ndetse twaje no kumva icyo itegeko ribivugaho
reka dusoze tubasaba kudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iki kibazo ese wowe udukurikiye birakwiye ko abana barezwe n'abandi abantu bo mu muryango mu gihe ababyeyi babo bitabye Imana ko basubizwa imitungo yabo cyangwa se uwabareze nawe aba yarayikoresheje mu kubitaho
tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi reka nshimire Nige na Roger wari uhagarariye kino kiganiro ndetse na Mizero Crispe wari uri ku buhanga bw'ibyuma reka tubonere umwanya tunashimiye itsinda rigari ryadufashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro ngiye wakibagezagaho ni Doris Mugisha ndetse na mugenzi wanjye
Christian Wister
amahoro y'Imana akomeze kuba namwe ikiganiro nakagaruka
Niga kombo ningiza kabandi Usuko biri nimeze nk'abandi Oba bebe njira Umutima wanjye ndimo ndabira Nacyo bitwaye ngabira Uruganda ngaho ndamira Aka gasafu karanyica Mereza uyu muti niwo nemera Bibaye ngombwa hano nanakambika
Nshuti kututeza matuku ima masagonda machetra watu jeze kuisa kumene jiri murumbi kiganiro. Dusanjiri jambo tubajeza ho buliki umeru. Deka mbashemile mgeese kukulikili ganiro. Hano kwezgui jamerika kuri mikro mgari kume na Jeffrey Mutagoma. Jidenecho wa hidoni wa mfashiji kwe gira nya ayamajwe. Tukwese tulajira tuti mukomeze kujiri vijajizi. Njira bakuwa pampe, nyakonda uwa kwame.